goɗɗo daande fulɓe.
Wono mi haaliri noon ka tiitoɗe hannde eɗen gondi e Malam Moussa Guiré, on ko criminologue jo, ko ɗum woni hertorɗo andal bonandaji, ko kanko ardi département janginowo no caɗele toppitorte ka duɗal polytechnique diwal Adamawa wonungal Yola ka funnange Nigeria. Mi yewtidi e makko ka téléphone keroɗen. Malam Moussa Guiré, mi yettima. Ko adi fof yewti en holno Nigeria fewdori e bangal ko sukaɓe ɗuɗɗini e ñamugol dorogu.
Naftiraki lekki ɗo no wala haaje ni e nder leddi Nigeria, bano andira duniyaru fuu Nigeria ɗum ɗum accaka to ɓaawo. Hande to en laarayi biɗɗitol National Bureau of Statistics, bana himɓe haa Nigeria himɓe million 15, biɗɗitol holli ɗon moɗira lekki no handayi haa Nigeria. Ko ɓe biɗɗiti ɓe tawini ɓikkoy sukaaɓe daga duuɓi 15 yahugo duuɓi 15, kamɓe ngoni nder moɗuki lekki ko handayi haa Nigeria.
Sen tawnori njaramji wano beere, haray ko noone hombo e ɗi produitji guykinoji ɓuri ɗuuɗude helle Nigeria?
Leɗɗe ni ɗe latti gañaaɗe haa dereke en Nigeria, ko ko himɓe Nigeria moɗata. Ko latti gañaaɗum ni ɓurna fuu hay ɗo jongitiri daga mbal, ɓe ɗo mbiya ɗum giya
ndiyam beere
yawwa. Ɗon taba ɓange, nden bo fahin cannabis kanjum woni ɓange yawwa, kanjum woni ɓange. Nden woodi lekkiiji boɗɗum en moɗata dalila en nyawda ɓanndu meɗen, en itta somri. Kanjum ma a yii to ɓe hoosi haa ɓuri sembe, kanjum ma ɗum nyawna e masin. Ɗon waato en ɗon mari bana tramadol be nannduɗi, kanjum ɓe ɓuri moɗuki e Nigeria.
Malam Moussa Guiré, an ko a criminologiste, e holno taskorɗa darande gouvernement Nigeria ngam tippirgol e ɗum tippirgol e o alhaali e maana re'ugol doroguji bonnoji hakkil, hara sariyaji ɗi no feppondiri e bone on?
Ɓaawo Nigeria heɓi laamu hoore mum, woodi woodi degri ɗum ɓe ngaɗi laamu soja, Indian Hemp Degree 1966. Ɓaawo ɗon bo 1994 Narcotic and Psychoactive Substances Act ɗum 1994. Gomnati e habda masin to haa warango ni waɗuki NDLA NAFDAC be Nigerian Custom Services. Ɗon ni Nigeria ɗo habda masin.
Fewndo ɗo ka fewndi ɗo hiɗa yi'i batte ɗen eɓɓooje.
Gomnati ɗo habda masin, musamman jotta moɗeteekon ɗum guykinoojum masin ɗo. Gomnati haɓɓitii ɗo taadi masin lekki guykinooje, ko heɓanno ɓe buutu naane jotta warti heɓataa ko ɓe buutu, jotta ɗum nawɗum masin. Nde laatake dereke'en bo walaa ceede, walaa ko ɓe kuwa. Woɓɓe dalila ɓe ngalaa ceede ɗo ɓe heɓi ɓe acci to. Nden bo fahin ko laati ainihi hukuuma ɗo haɓda masin haa dow daranki haɗki moɗki lekki ɗum. Ngam jooni to a yahay to NDLA office, a taway ɗon yimɓe ɗuɗɓe nanngaaɓe. Woodi woɓɓe feere ɓe ɗon hokka ɓe lekki haala rehabilitation, ɓe ɗorona ɓe nder jama'aaje, ɓe ɗon mboɗita boo masin. Seeni matsalaaji ko min haɓdata, woodi probléme a anndi haala Nigeria corruption ɗo mari matsalaaji sosay. Nden boo a anndi nokkure to ɗuuɗi hukuuma famɗi himɓeeji ko rentata haala moɗki lekki man ɗo, ɓe famɗi ɓe waawata ɓe haɓda kala, ɓe waɗa kovarin kala haa pellel fuu. Ngam man ɗo ɗuma warti ɗum probléme masin haa haɗki moɗki lekki haɗeteeki haa Nigeria.
Tippude ɗum aɗa tamƴini lesɗe adunaaru no haani jonnindirte juuɗe ngam haɓude alhaali o?
Jooni ni ko haandi lesɗe duniyaaru kawta, ɓe kawta ɓe haɓda ɓe ndaara sukaaɓe meeɗen, ɓe warti yimɓe goonga, ɓe ɗali moɗuki lekki gañaaɗi, ɓe haɓda boo ɓe heɓina ɓe ko ɓe huwa, ɓe janngina ɓe daga ko laati diina haa janngirde, ko laati je jamanu. To ɓe heɓi ɓe ɗacci moɗuki ko aye ɗum, naayi duniyaaru fuu yeeso naa Nigeria tan. nyande bo yeso don en keban ardiibe kimminiibe en keban bo be ardana en be kuwana en ko laati hayru.
Mala Musa Gire, mi jarnima VOA Fulfulde weltanike ma.
Masha Allah, mi yetti Allah barkide.